Mr. Knockout, most classic himself. Let me put some bells here. Kenya game wipo low, pumba nyingi sio flow. Wana force to kwa show, matokeo ya withdraw. Sio kapuka wala genge, wasaniwa na mawenge. Ingia ni studio, makatitu mkaya jenge. Binani alisema game yetu imelala. Oja uwe kari mbovu, mbona unaletwa ufolo. Chizini OG, huku kwetu tupo fire. Na kuna manyimbo mnayapiga yana soundi kama choir. Mle nyimbo mnatoa, mkinongoneza mic. Kikweli mnatoboa na popote hazifiki. Mada UG ukatafute kiki, huku kwetu tuna chance. Kichwa ya kari mbovu ina mental illness. Kino watu anapita uenda kakubless. Unaleta bla bla tizi, kuna nafas. Fanya bato na utopizo sisi ya tutu. Oji ni kitu gani na umekopi sakodi. Goma za Kenya utumbo na bado mna filipi. Bongo ni serikali, papu imeweka history. Tachukwa muda mwingi mpaka mfike level hii. Hizo challenge zako kazifanya TikTok. Kila nikitazama na kuona upo mock. Unataka kushindana na shazi la watu nyoko. Ambia uyole yote kari mbofu katowa bok. Kambana na jambo lako na ulinde lay gas. Uda force cool trendy na unaleta G-Lax. Okoi papu yenu kabla haija collapse. Uku kwatu kila nyumba ila kitu chakutama verse. Don't mind, don't cry, it's game bro. You ask you why, don't you know how to use a boosty bro. You sound the log of bullshit, you underground flow. So sorry Mr. Alom, I'm in moody bro. Mr. Knockout, ya undercover MC, nimewachapa na hibitu, nimepia kama dri. Old school, new school, zote ni kwa military. Tunasimama na nyumbani, chama langu tizi. Wametaka baro, kisha wana kimbia. Tumewapima geji, middle finger, mewengia. Uzi huko kuna rappers, ama kuna makwapa. Feedback ndiyo hii, mbona mnatapa tapa. Fuck rappers, beat maker, just check this deal. You need some more, ama tuwache mchill. Make it test 212, wamelazwa ICU. Make it test 3-4, Kenya rappers, R.I.P. and missing you.
Knockout, baby.
What's my name, nigga?